Maluma Entertainment.
E-Tunes on the beat.
Show me love, show me love, show me love, baby, show me love, show me love, show me love, show me love, baby, show me love.
Kwanza show demu alichokupa mama, hivyo mama kill demu. Isijali lama, ile mitetemo.
Tetema,
onyeshe mikato.
Tetema,
ukipindaga mgongo.
Tetema,
nani maliza, yani kwa odi ngongongo.
Tetema,
tena ujafunzwa gawongo.
Tetema,
kaswiti switi cha udongo.
Tetema,
kandani tatiza, asa onyeshe ukikata.
Aya,
yani sindimba chakacha.
Aya,
kwa begi vila unanata. Oh my baby, kati kabasi baby.
Kata, 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 kata,
kasi baby.
Kata, 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 kata.
Mlango my dad, washa kolo boy tusikae kizani. Nina wewe chumbani, nioneshe ufundi Mungu aliyokupa. Nipandishe mashetani, mzee wa jicho moja ameshasimama. Napaisha ndege rubani, usogo bado wado embuchu tamaa. Ah, ayo makisi, malafu baiti. Bipi anavyo inyonya, yanira. Mtoto kwanza chokleti, mapenzi yake so fake. Yana kiroteti, uko nyuma.
Asa onyesho kikata, sindimba
chakacha.
Kwa bedi unanata.
Oh my baby, kati
basi baby.
Kata, kata,
kasweetie sweetie.
Kata, kata,
you are the one and only.
Kata, kata,
mwariki gori.
Kata, kata,
yani katoto swadaka.
Kata, kata,
vile ukikata nadaka.
Kata, kata,
my baby umenikamata.
Kata, kata,
napenda yani ukikata.
Kata, kata,
napapasa kabodi fanya kinanda. Sauti yake kasuku inapozama. Hayo macho gololi akizungusha. Oi, oi,
yani dojido, toto kama embe ni boribo. Navyo sakataga totorito, akicheza soko ya do. Anido
Rungu fenisi mafuta mina mpaka. Lege lege itango lisije kwa masioni. Shida kulamba inafuga.
Oi oi mam.
Tena ndani, minapendaga michezo yake. Akipinda mugongo ni mwake mwake. Unatoka udende ni teke teke.